Abasubuza abegatira mu kibiina ki Kampala City Traders Association Kasita balaze okutya mu nnongoosereza ezaagala okukolebwa mu mateeka ku misolo Tax Amendment Bill mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 kino kya kukosa bizinensi eziwerako mu ggwanga. Ssentebe w'ekibiina ekya Kasita Haji Isa Sekitto agamba nti omusolo gw'ebitundu 10 ku buli 10 gwe baagala okuteeka ku masimu n'enkola endala eza digito ssaako gw'ebitundu 6 ku buli 10 ku by'okusanyusa abantu entertainment gwa kukosa emirimu gino egisinga okukolebwa abavubuka. Ng'ayogerera mu lukungaana lwa bannamawulire mu Kampala, Sekitto ayogedde ne ku misolo gye baagala okuteeka ku sukaali, butto n'ebikozesebwa mu kuzimba ssaako omusolo ku pikipiki. Sekitto asabye ababaka ba Palamenti okwetegereza emisolo gino nga teginnaba kuyisibwa.
Mu misolo egyateekeddwawo emipiira epikipiki ogiwandiisa bavudde ku 20 ne bateeka ku 5. Ndabange nnyingi senga Kasita twasabye ababaka ebiwandiiko bya bajeti kati gye byalaze batunulewaawo bakulukunye balabe ekiyinza okuba kiina bwe kigenda kitukosa. Waliwo gye bayita ceramic tile ne polystyrene tile ku buli mita square mita baataddeko 10 direct mu kwagala okuprotecting olwedde omusolo guli waggulu ogwa tile ezo. Abantu badde bazimbye amaka osanga n'akakaka otaalirabyemu makulu mazima ng'embuuza tezikyabaluma ng'enfuufu yavaawo watayire ebadde esoboka kati bagattako buli square mita 10 kigenda kwongera omusolo obulamu bw'abantu ababadde batandise okweyagalira mu maka amayonjo obulamu bwabwe butandika okussibwa.